Paka chongo iyo miundo Nela mbele pusina makisi mixana migundo Migundo Nionyeshe tena Katika tena mama wewe nionyeshe tena Katika tena mama wewe nionyeshe tena Jishibeduwe mama Jishibeduwe tena mama Jishibeduwe tena Jishibeduwe mama tena Jishibeduwe mama Nionyeshe ulichope wawa nionyeshe Nionyeshe unapio ringaga nionyeshe
Minadata, unavokata, unavonata na biti Ulinisaka, umenipata, umeniwasha kibiriti Kama viazi ni mbatata, unamata kwenye chipsi Na apa kwa penzi lako, menaacha ukirimiti Flavian ni matata, ila matata ni gigi Makuku, mabata, wanawashwa na wigi Weni msafi kila chocho, unangaa kuwazidi Kiti chako, bambata na kana na fiti Mahoka, oshantoka Tamu wao umekwisha kama bazoka Weni lawa lawa daima asta kuchoka Kilala mbali na mila zima antaku ote Nipe mimi nipe mimi usi wape wao Sema unataka nini mini kupe nao Auna subiri tuze eke litule mafao Vile mungu amekuumba cha tuseme wao
Nionyeshe tena katika tena mama wewe Nionyeshe tena katika tena mama wewe Nionyeshe tena Jishibeduwe mama Jishibeduwe tena mama Jishibeduwe tena Jishibeduwe mama tena Jishibeduwe mama Nionyeshe ulichope wawa nionyeshe Nionyeshe unavyo ingaga nionyeshe Nionyeshe unavyo kimbaga nionyeshe